muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindu basuhuza. Iyi radio yanyu ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni kuri metero 19 na metero 22. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvewa.com. Iki kigano muragikurikira uko kirimo kiba. Muri isanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga koko ikaze rero. Ejo kuwa kabiri ni umunsi mukuru w'amahoro, igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel kizashyikirizwa uwagihawe Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed. Ni umwanya wo kuvuga amahoro. Nimugwize amahoro rero. Gwiza amahoro ni intego n'icyivugo cy'ishyirahamwe AJECL, Association des Jeunes de Saint-Charles Lwanga, umuryango w'urubyiruko rwa Mutagatifu Karoli Rwanga, ufite igicumbi ku rwego rw'igihugu imageragere I Kigali. Washinze amatsinda club mu Gifaransa urubyiruko rutorezwamo kugwiza amahoro. Nibyo rero tujye kuganiraho n'umuyobozi w'inshingwabikorwa w'uyu muryango w'urubyiruko rwa Mutagatifu Karoli Rwanga AJECL, Padiri Yakaremye Theogene. Padiri Yakaremye, muraho murakomeye.
Muraho neza Thomas Kamirindi.
Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye kugira ngo wungure inama abakunzi b'ijwi rya Amerika, bene nyiri radio, icyo aya matsinda y'amahoro mu rubyiruko agamije. Ariko rero ntabwo twavuga aya matsinda tutabanje kuvuga uwayibarutse. Uyu muryango w'urubyiruko wa Mutagatifu Karoli Rwanga ni muryango ki mu magambo make cyane?
Magambo make, umuryango AJECL, Association des Jeunes de Saint-Charles Rwanga, ni umuryango washinzwe mu mwaka w'2004 ugamije gutanga umusanzu mu kurera urubyiruko rw'ikinyejana cya 2021 kugira ngo twongere amahirwe y'ikinyejana kizatandukane n'igishize cyaranzwe n'ibikorwa byinshi birimo byahungabanyije umutekano w'abantu by'umwihariko nka Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ariko binabubakemo ubushobozi bwo gushishoza no kuyungurura ibyo bumva n'ibyo babwirwa ku buryo nta wakongera kuba yabashora mu bintu bidasobanutse, hanyuma hakazamo n'ibikorwa by'iterambere kuko akenshi n'ushika urubyiruko ahera ku bukene buba rufite. Mu magambo make rero, umuryango ni uwo nguwo. Wabonye ubuzima gatozi mu mwaka w'2008, ukaba waranditswe muri RGB muri 2011.
RGB ni ikigo cy'imiyoborere myiza y'igihugu. Yego, RGB ni ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere myiza.
Yego.
Niko se ibi bikorwa by'iterambere nabyo byibanda ku rubyiruko?
Byose ni igenewe urubyiruko rw'ikinyejana cya 2021.
Yee. Nuko. Hanyuma rero mukaba mufite igicumbi gikuru ku rwego rw'igihugu ari imageragere ni muri paruwase ya Mutagatifu Yohani muri Butamwa.
Yego.
Kuki se ariho mwagiye gushinga igicumbi? Ni ukubera ko nawe niho ukomoka, uri muri paruwasi ya Mutagatifu Yohani?
Oya njewe nashinze umuryango waje serimba muri paruwasi ya Nyamirambo.
Yego.
Yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga. Ikaba rero butamwe ya santrale y'iyo paruwasi nayo nakoreragamo ubutumwa. Icyo gihe niho haguraga makeya, tuhabona ikibanza turakigura, nyuma tubonaje turahubaka. Nuko twahatuye.
None se kwita uyu muryango urubyiruko rwa Karoli Rwanga byatewe n'uko uri muri paruwasi ya Karoli Rwanga cyangwa
urege n'ibintu bibiri byabiteye?
Yego.
Icya mbere nuko umuryango wavukiye muri paruwasi ya Nyamirambo yitwa Mutagatifu Karoli Rwanga. Icya kabiri nuko uwo mutagatifu n'ubusanzwe yagizwe na Kiliziya Gatolika ku isi umurinzi n'umuvugizi w'urubyiruko rwa Afurika. Kandi impamvu babikoze nuko yareze urubyiruko mu gihugu cy'Ubugande rugera ku rwego umuntu yavuga ko rugira ijambo ryigenga rwose ku byo uwo ari we wese avuze, ku buryo n'umwami yashaka kubakoresha ibintu bitari byo bamubwiraga bati ibyo ntabwo ari byo, badafite ubwoba kiri imbere kubikora kwa ko ari umwami ubivuze. Ibyo bikerekana ko nko mu Rwanda tuzi uko urubyiruko rwagiye rukurikira abantu bagakora n'amahano, Karoli Rwanga uwo twumvaga yabafasha noneho kuba abantu bashobora gushishoza bakagira critical thinking ku buryo ku bintu bavuga n'uwo ari we wese bagira ijambo ryigenga, ntibakore ikintu kuko bakibwirijwe na runaka, ahubwo bakaba bafite impamvu zo kukiba cyangwa kutagikora.
Padiri Yakaremye, ibutsa batwumva Karoli Rwanga ni umuganda yishwe ndakeka we n'abagenzi be barabatwitse. Yarafite imyaka ingahe
mu mwaka wa 1886?
Yego.
Urebye bari urubyiruko barimo hagati y'imyaka nka 25 na 13. Yari abayoboye rero Karoli Rwanga, yari umwe muri bo, ari we ubakuriye muri icyo gihe bicwaga. Akaba rero yarazize ko umwami yemeraga ibyo bintu by'ubukirisitu
bwari bucyajya
ubwari bugitangira mu gihugu cy'Ubugande. Icyo gihe rero ko atabyemeraga, yakekaga ko abazungu bazabakoresha bakaba bamukura ku ngoma. Ikindi kikaba ari uko inyigisho babaga barahawe bijyanye n'ivangiri hari ibyo zitabemereraga gukora, kandi we yashakaga, bavuga ko yari umutinganyi. Abo bana rero bamaze kumva ivangiri babona Karoli Rwanga bakamuhakanira bati ibi ntituzabisubiramo n'ibibi, bakamubwiza ukuri. Nicyo rero yaje kurakara ko yabonaga atakibafiteho ijambo nk'uko yari abifite mbere, bemera ko hari undi mwami umusumbye. Ngira ngo yashatse kubereka ko ari umwami usumba abandi, nyine yiyemeza kubica, ariko nabo bapfa gitwari bavuga bati umwami w'abami tuzi ko azatuza akadusubiza ubuzima, ndetse banapfa bavuga bati umenye ko wowe nutisubiraho udutwikishije umuriro uzima, ariko wowe uzatwikishwa umuriro utazima.
Banze rero bagize ubutwari bwo kwanga gutatira imyemerere yabo, niyo mpamvu uru rubyiruko Karoli Rwanga ari icyitegererezo
cyane.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Padiri Yakaremye Théogène, ni umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango w'urubyiruko rwa Mutagatifu Karoli Rwanga ufite icyicaro gikuru hariya Imageragere. Niko se aya maklebe noneho rero aya matsinda y'amahoro mu rubyiruko ari mu maparuwasi yose y'igihugu, mu mashuri yose makuru y'igihugu n'ayisumbuye, ari ubu ngubu mumaze gutera iyihe ntambwe?
Ntabwo turagera mu mashuri menshi cyangwa amaparuwasi menshi. Ubu ngubu amakarabu amaze gukorwa ageze ku makarabu 10. Hari iri muri Université y'u Rwanda i Butare, iri muri Kiste nayo ni Université y'u Rwanda ni campus y'i Kigali, hakaza mu mashuri yisumbuye Collège Saint André, Lycée Notre Dame de Fito yose ni i Kigali, hakaza mu maparuwase ya Butamwa, Ndera, Nyamirambo, ndetse hakaza na Université y'ubuzima y'i Ruri na paruwasi ya Ruri ubwayo. Ayo rero akaba ari amatsinda by'umwihariko y'amahoro, ariko akaba n'andi matsinda menshi noneho ari mu turere tugeze kuri 3 asaga 50 ari muri iyo y'amahoro, ariko n'akaba no mu mishinga y'iterambere ubwacyo.
Padiri yakaremye rero iki kigano ntabwo ari cyawe nanjye twenyine, ahubwo ni cy'abaturage abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Niyo mpamvu nagira ngo nguhamagarire uwa mbere Lionel, hanyuma mutangire umuganire. Lionel we,
karame karame,
urakomeye?
Yego.
Mbwira umutumirwa aho uherereye Lionel.
Je ni twa Nyiramihigo Lionel Andre Shabarake. Zabamba muri Uganda muri Hoima district. None nge nifuzaga kumubaza.
Ariko uri umunyarwanda rero?
Yego.
Komeza.
Nifuzaga kumubaza mbese urwo rubyiruko kwa Karoli Rwanda bafasha bagendera ku iyihe condition?
Reka hita gusubiza.
Urakoze Lionel. Harimo ibikorwa bitandukanye, hari icyo gikorwa kijyanye no kwigisha inyigisho zimakaza umuco w'amahoro mu rubyiruko. Izo ngizo urebye nta kondisiyo ni ukuba uri hagati y'imyaka 11 na 35. Uru rubyiruko nicyo bishatse kuvuga abaribo bose. Mu bijyanye rero n'ibikorwa by'iterambere ho bifasha urubyiruko ruva mu miryango cyane cyane ikennye batabashije kwiga amashuri makuru, kandi wenda badafite n'ikindi bakora kibazanira ubushobozi. Cyane cyane mu Rwanda dufite icyo twita ibyiciro by'ubudehe. Iyo bazamo bya mbere tubigenera cyane cyane aho ni icyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe. Nta yindi kondisiyo rero ni ukuba adafite ibindi bintu akora byamufasha mu rwego rwo gufasha leta kurwanya nyine ubukene no guteza imbere nyine urubyiruko.
Ariko se Padi, ko nduzi amatsinda y'amahoro yo yiganje mu bantu biga gusa mu cyaro, abantu batashoboye kwiga bo mu bateganyiriza iki?
Amatsinda y'amahoro yiganje
mu mashuri ni ukuvuga mu bantu biga?
Ntabwo ariho gusa, kuko navuze nyine mu mashuri mvuga mu maparuwasi. Abo mu maparuwasi abenshi ni abantu basanzwe rwose bari mu mirenge, bari mu buzima busanzwe.
Baba bahungu baba bakobwa?
Baba bahungu baba bakobwa,
bavanze
baza ku bushake bwabo.
Yego.
Bari bakiri bake, kuko nasaga n'ubikora njyenyine muri weekend. Aho nabaga mbonye umwanya ari ku itsinda turimo gutoza by'abantu bagera ku icumi. Noneho bashobora kuzatangira kujya bazenguruka henshi ayo matsinda akagenda akura, kuko yishimiye cyane urubyiruko.
Abo muri gutoza bo ni abarayiki, ntabwo ari abapadiri?
Oya, ni abarayiki. Twabise imboni z'imfura z'ikinyejana.
Imboni
z'imfura z'ikinyejana.
Ikinyejana cya 2021.
Sobanurira gatoya. Umuryango wa JFL washyizeho gahunda yitwa Gwiza Amahoro Program 2100, Gwiza Amahoro Program 2100. Ni gahunda yafashe ikinyejana ikigabanyamo ibisekuru bine nk'uko bisanzwe. Noneho igisekuru cya mbere ni igisekuru cy'imyaka 25, ikinyejana ni imyaka 100. Ubwo rero ndikubona mu gisekuru cya mbere tubita imfura. Ubwo mu gisekuru cya kabiri rukaba ubuheta, ubuheture na babucura, ku buryo mu kinyejana nyine abo bantu bane baba baranyuzemo. Nyine hari imfura zikora zigaragara zitwa ari imfura mu kinyejana, hakazamo ubuheta, ubuheture na babucura. Ubwo rero kuko turimo gushaka kurera cyane imfura z'ikinyejana cya 2021 kugira ngo zizatandukane n'izo mu kinyejana cya 2020, wenda aho zifite ukuntu zigishijwe, ibyo zigishijwe rimwe bikazagenda bihererekanwa bikabyara amahano yaje kugenda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Turavuga tuti izi mfura z'ikinyejana zigishijwe ayo mateka, hanyuma noneho zikagira n'abo twita imboni bazakomeza kugenda bazigisha baziyobora, babaye benshi bafite ubumenyi, babungisho nziza, bafite critical thinking, bagenda bahererekanya noneho ku buheta bakazabaha ibintu byiza, ubuheture tukazagera kuri babucura, nuvuga bo mu gisekuru cya 2100 bimeze neza. Ubu rero tukaba twarakoze gahunda yitwa Bridge Program, gahunda y'imyaka itanu. Iyo gahunda izatangira muri 2025 kugeza 2025, aho 2025 birumvikana ko tuzaba twambuka igisekuru cya mbere tugiye mu cya kabiri. Ubwo rero twite iyo bridge ni icyo kiraro nyine, ni ukuva no kwambuka igisekuru cya mbere ujya mu gisekuru cya kabiri. Ubu rero turimo gufatanyiriza hamwe kureba ni ibiki twumvise byabaye muri iki gihugu, byakomeje imico y'Abanyarwanda, ibyabyaye urwango, inzika, umujinya, ibitekerezo byo kwikunda dukwiye kuzasiga mu gisekuru cya mbere ntibizambwe mu gisekuru cya kabiri. Ubu niwo murimo cyane cyane urimo gukorwa n'urwo rubyiruko, kandi tuzabaza benshi batwunganire tumenye ibyo bintu bimenywe n'Abanyarwanda bose, bavuge bati ibi ngibi bizasiga mu gisekuru cya mbere, ntabwo bizajya mu cya kabiri. Nibitajya mu cya kabiri ni ukuvuga ko amahirwe y'uko bitazajya mu gisekuru cya kane azatangiye kwinjira.
Ibyo wavuze mu cyongereza critical thinking ni ukuvuga mbese kwitekerereza nta wundi muntu ugutsindagiyemo ibintu ngo bari byo ugendera, wowe ukagendera ku kuri
kwawe, cyane cyane ko tuba tugendera buri gihe ku rubyiruko rw'igihe cyacu. Twebwe mu kinyarwanda gishize usanga twari turi urubyiruko, wabonaga umuntu w'urubyiruko wagira ngo nta gitekerezo cye bwite yakwigirira, bashobora kumubwira ati ibi ni byiza akabikora, ejo ndakaze ati byamara biranye ibihugu, akavuga ati ibyo ni bibi koko. Ukabona umuntu adafite nk'ibintu yaheraho ahari ngo amenye ko ibintu ari bibi cyangwa ari byiza atagombye kugira umubwiriza. Nicyo twateguye rero, nicyo zigamije, zifasha urubyiruko kuba uwo ari we wese wagira icyo ababwira, zamufasha kuyungurura akamenya ikibiki kubera imyumvire yanjye maze kugeraho kigikwiye ukivuga uwo ari we wese. Ikiyakwiye ukivuze uwo ari we wese. Nirwo rubyiruko dushaka kubona muri ikinyejana cya 2021, rukaba nirwo rwatwizeza ko ikinyejana cyabo nyine kuko cyacuzwe n'igishize kizatandukana n'icyo cyacu cyabayemo biriya byose munsi.
Radiyo Ijwi rya Amerika mu kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro cyanyu muri Isanga, umutumirwa Padiri Theogene Iyakaremye, umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango w'urubyiruko rwa Mutagatifu Karoli Rwanga. Turaganira cyane cyane ku mugambi witwa Gwiza Amahoro. Ariko se Padi, mbere y'uko duha ijambo Patrick utegereje ku murongo wa telefone, Lionel yabajije iki nimba nta mbese igisabwa kugira ngo umuntu aze muri aya makarebe ya Gwiza Amahoro, kandi mwebwe muri abakatolika, utari umukatolika, umuyisilamu, umuporoso, umuyahudi, nawe usibye ko ntazi nimba hari abayahudi benshi mu Rwanda, nabo bashobora kuza muri ayo matsinda kandi yarashinzwe n'umupadiri w'umukatolika.
Aho Karoli Rwanga atangariza abantu nuko aho yari ari muri urwo rubyiruko yari afite urubyiruko ruri mu madini atandukanye, nk'uko atandukanye rwabibonagamo cyane ku buryo atigeze atandukanya amadini. No muri abahowe Imana biriya ntabwo hari abagatolika gusa. Natwe rero buriya muri urwo rubyiruko nta madini tuvangura, bose barimo n'abayisilamu basangamo bitewe n'aho batuye. Hari abo usanga ari abakristu gusa kubera ko ari muri paruwase, ariko hakaba n'ahandi baje mu rwego rw'umurenge ugasanga bose barimo, kandi ugasanga rwose ayo ibyo bigatandukanya nta na kimwe kibabuza kuganira, cyane cyane ko indangagaciro ageseri ishyize imbere uko ari eshanu, ni ukuvuga ukuri, ubwisanzure, ubworoherane, ubuvandimwe no gukunda igihugu. Wumva ko nta hantu umuntu n'umwe biheza, ni ubushake gusa ukumva ushaka kugwiza amahoro ubundi ukanayagaba muri ikinyejana cya 2021, ukumva ari ubutumwa bwawe, ari umuhamagaro wawe.
Nk'uko rero nari maze kubibabwira nshuti z'Ijwi rya Amerika, dufite Patrick kuri telefone. Patrick we,
Karame,
urakomeye?
Ya, ndakomeye cyane. Namwe murakomeye?
Yego, turakomeye rwose. Bwira Padiri Iyakaremye aho uherereye Patrick.
Merereye mu majyepfo y'u Rwanda, mu gace kitwa Ihuye, mu murenge wa Tumba.
Hariya hafi ni Butare mu mujyi mbese, aho twitaga Butare. Nuko gusha ku ngingo Patrick.
Yego, mbanje kubashimira mbere na mbere ku kiganiro cyiza muri Isanga mwatugejejeho uyu munsi.
Ndagushimiye nanjye.
ya nkaba ni burikirana izwi rya America umunsi kundi kandi nkaba ndi kugondana na nishyigikiye courage kabisa mukora akazi keza so muri ibyo bintu yari arimo atubwira kugwiza amahoro iyo ni politike nziza
toya kiriziya zikora kiriziya ntabwo ikora politike Patrick reka tubyite umugambi
ni umugambi mwiza umugambi mwiza wo kugira ngo abantu bagira amahoro mu gihugu cyabo ndetse no ku isi muri rusange ariko ari nk'inama hari cyangwa ubujyanama namubwira azadukorere nk'ubuvugizi kubera ko usanga ibyo bintu hari ibice by'icyaro binini bitarimo bitanasasigirizwa cyane nyine ugasanga harimo nk'umuntu udashobora gusobanukirwa ibyo ari byo
niko se Patrick reka nkwibarize ubungubu ko uri kugana na Padiri yakaremye wamubajije nimba utajya gufata amasomo nawe ukazagwiza amahoro iwanyu mubaze
abinyemereye nta kibazo
reka gusubize ubugumye ku murongo Padiri
arakomeye cyane Patrick nkunda cyane abantu banyotewe amahoro abantu bifuza amahoro kandi niba ari nko muri paruwase muri ako gace yavuze arimo muri Huye turateganya ko tuzakora ubuvugizi ku rwego rwa conference episcopale ku buryo dushobora gukorana n'amaparuwase hafi yose yo mu Rwanda noneho ayo maclub akaba yagira yakwira mu gihugu cyose aciye muri izo nzego za kiliziya kuko ni uburyo bworoshye bwo kugeza ibintu byiza ku bantu benshi kandi mu buryo budahenze cyane ubwo rero aho ari yegeranya nigirishe nawe dufiteyo club anaduhaye adresse ye rwose twazamushakira abantu bakamusura cyangwa akabasura bakaganira bido muri igirishe y'ubutasi
Padi muri kumwe kuri telefone turacyamufite nakubwire n'ibi adresse ye ayiguha
Patrick
karame
uraho neza
ndaho ndakomeye cyane nawe
nanjye ndaho uturanye na univerisite y'u Rwanda y'Ubutare
ari hafi ya diyoseze ya Butare
ubwo rero rwose uduhaye nimero yawe ya telefone
yego
twazayiha club gwiza amahoro club iri muri univerisite nyine hari Butare noneho bakazaguhamagara ukabasura mukaganira bakarushaho kukubwira nyine iyo gahunda
noneho reka mbabere umuhuza si ahari kugira Patrick ndumva atayi guhera hano kuri radio reka kuko twebwe nimero turayifite nawe yawe Padiri turayifite yego reka tubigenze gutyo yoye gutanga telefone ye kuri radio Patrick urakoze
yego namwe murakoze cyane cyo by'America
yendaza kukoherereza nimero ya Padiri yakaremye ndabikwemera niturangize iki kiganiro urakoze umunsi mwiza
Tawa na mwamujiri biganiro by'isemo.
Yee urakoze. Hanyuma Padiri yakaremye nanone wavuze conference episcopale sinzi nimba abantu bose basobanukiye icyo ari cyo ni inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Abepiskopi ni bo bayobozi ba diocese Gatolika mu Rwanda. Yee ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga kuri telefone dufite na Idrissa. Idrissa we.
Wiriwe
neza uherereye Idrissa.
Mereyane Kigali.
Yego. Ko numvise ikintu kimeze nk'inkuba imvura irimo iragwa.
Aleo imvura irimo iragwa. Nashimira Imana ko yaduhaye imvura.
Yego. Nuko gusha ku ngingo Idrissa.
Twebwe turashimira umutumirwa mwadutumiye.
Yego.
Ndamubaza ngo imiganda afite urubyiruko ni izihe. Twumvishije imigambi bafite ari myiza yagirira akamaro abana bakiri batoya
yego
urebye n'icyo kibazo bashaka kumwibariza kimwe n'abakambi bakiri bakuru imigambi babafitiye
yee Idrissa urakoze
namwe murakoze
wowe urumva ijwi rya Amerika si ngombwa ko kugumana kuri telefone Idrissa yagiye ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Padiri yakaremye wumvise ikibazo cye
yaravuga ingamba na twa dufitiye urubyiruko rw'ikinyo jana cyangwa 2021
yego
ingamba nkuko nakomeje kubivuga turashaka kubakamo umuco w'amahoro ku buryo kinyere cya 2021 cyazaba kinyere cy'amahoro kurusha igishize kuko igishize cyaranzwe n'ibintu bikomeye cyane ku isi yose atari no mu Rwanda gusa muri kano kare k'ibiyaga bigari ariko nyuma ariko mu Rwanda kuko urumva habaye byinshi ariko hiyongeraho na Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 ni ukuvuga ko ikinyejana cya 2021 turavuga ngo urubyiruko rwigishijwe rugatoza umuco w'amahoro ushingiye gutindisha inabi neza no violence active mu Gifaransa rukazakura rutari mu murongo wa violence nk'iyaranze ikinyejana gishize tubona ko icyo kintu cyaba ari ikintu umuganda waba ukomeye abeseri yaba itanze n'igihe cya 2021 hakiyongeraho rero n'ibyo bikorwa by'iterambere bitewe n'urwego umuntu arimo niba nta mwugazi iyo twabonye tukamufasha kwiga umwuga tukamushyiramo amatsinda bakizigama bakagurizanya tukabashakira inkunga bakiteza imbere bumva ko ni gahunda zifasha urubyiruko kwibakamo ubushobozi butuma rwose agira ijambo ryigenga muri sosiyete mu nzego zose
akazaba umuturage mwiza wubaka igihugu cye neza
nicyo nibimise yacu niyo ngiyo ni ukorera urubyiruko ruzavamo abaturage bakuze mu mutima no mu mufuka badashobora guhinduka ibikoresho mu nyungu izo arizo zose nk'uko Karoli Rwanga yari ameze
hanyuma nanone tubwire abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko ikinyejana cya 2021 ukunda kugarukaho cyatangiranye n'umwaka w'2021 kikazamaranye n'imyaka ijana
cyatangiye n'umwaka w'2020 umwaka w'2020 kubona niba nibyo cyatangiye kigazanya n'umwaka w'2020
ijwi ry'Amerika mu kirundi kinyarwanda murisanga umutumirwa Padiri Théogène Yakaremye n'umuyobozi nshingwabikorwa wa AGECL umuryango w'urubyiruko rwa Mutagatifu Karoli Rwanga mu Gifaransa ni Association des Jeunes de Saint-Charles Rwanga uyu muryango rero nyine utoza urubyiruko kugwiza amahoro kuri telefone dufite Jean Yohani we urakomeye
yego
uri he Yoha
uri mu Burundi
mu Burundi hehe
mu Rutana yego
yee gusha ku ngingo Jean
yego akabazo nagira mbaze nagira mbaze AGECL aho yoba ipfuye n'igikora ninge n'umuntu ashobora gukorana nayo uko nugenda
uri mu Burundi
yee
ubwo urashaka kubaza nimba no mu Burundi uyu
hakorera nimba umuntu ariyo byoshobora gukorana nabyo ukunda byogenda gute iyo bifara gute
yee Jean urakoze
yego
Padiri Yakaremye mu Burundi se hari amashami muhafite
oya mu Burundi nta mashami tuhafite urumva no mu Rwanda ntitwakwira ariko tuteganya ko hari ama ONG nayo afite intego nk'izacu dushobora kuzagira tugirana partenariat ku buryo twajya tugirana umubano tukaganira tugahanahana inyigisho ku buryo kano kane k'ibiyabigari gasa n'akafite ibibazo bimwe twese twakubakira bimwe ikinyejana cya 2021 rwose kigatandukana n'igishize kuko imyaka turayifite
kandi tutibagiwe ko no mu Burundi nyine indyane nazo zihora zicura inkumbi
ibyaho bisa n'ibyacu
noneho kuri telefone hari David urakomeye ku murongo utameze neza ariko rero gerageza utubwire aho uri
okay ndi nirisanzwe nyine ndi mu ngororero ariko nyine ndimo ndabumva neza nandi mbabaza nimwe mumeze mute
turakomeye rwose ni uko gusha ku ngingo
ku ngingo nyine ndakomeza ku byo wenda yavugaga uwo muvandimwe ariko cyane mbona yuko nk'urubyiruko amahoro twakwiye kuyasigasira kuko amahoro n'abantu ubwabo bafite amahoro n'igihugu kibashyashya ariko mvuga wenda cyane ubona ko muri iki gihe amahoro nubwo hari imiryango imwe n'imwe igiye yageza kuyabungabunga ariko ntabwo ubona ku isi nta mahoro ahari, wenda mbivuga mu ijambo rimwe ryahoranyije gutyo.
Reka tubanzirize mu Rwanda kubera ko gato gato kabyara, iyo uduteranyije tubyara kinini. Twigumire mu Rwanda.
Reka tugume mu Rwanda.
Nirugira amahoro n'isi izagira amahoro.
Yes, nubwo isi nyine yagira amahoro, ariko rero ni ukuvuga ngo turebye wenda mu Rwanda nk'uko ubimbwiye. Amahoro wenda muri rusange igihugu cyafite, ariko mu miryango yacu tuvukamo. Mu miryango yacu tuvukamo nta mahoro arimo cyane, kuko ubushize hari ikintu ntabwo nibuka neza, ariko hari ikintu komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yavuze, ndumva nibuka neza.
Gerageza yego.
Iravuga ngo ingengabitekerezo hagati y'amoko ngo iri kugenda icika, ngo ariko hari indi ngengabitekerezo iri kugenda yaduka, kandi ngo idakurikirana hafi ngo igwanywe ngo yabyara ingaruka cyangwa se yatuma abantu babura amahoro, ingengabitekerezo y'amadini.
Yego.
Kugeza uyu munsi hari ahantu hamwe muri karitsiye yacu, hari umubyeyi wanze gushyingira umwana we ngo kuko uwo bagiye gushakana badahuje idini. Nibaza ni ku rwego abanyarwanda tugezeho, ntabwo twakabaye turi abantu bagifite iyo myumvire, kuko nimba wanze gushyingira umwana ngo ntahuje idini n'uwo bagiye gushakana, urumva nyine ni intandaro yo kuba amahoro azagenda abane n'umugabo we cyangwa se n'umugore kuko bakundanye, ariko nibagirana ikibazo n'ubundi azamukira ati n'ubundi wanyu ntibanshakaga. Ugasanga rero kuba igihugu gifite amahoro, ngira ngo no mu miryango yacu nk'abanyarwanda dufite amahoro cyangwa se tugerageje kuyabungabunga, uyu munsi wa none amahoro u Rwanda rufite cyangwa umutekano rufite byarushaho kuba byiza. Gusa ndashimira uwo muryango ushingiye kuri Karoli Rwanda, kuko uragerageza kwigisha hari amakinamico magufi agenda aca kuri radiyo z'igihugu cyangwa se n'ahandi, bashyiremo ingufu bigishe, kandi tuzafatanya nabo kimwe n'abandi benshi cyangwa se n'abanyarwanda twese muri rusange, kugira ngo dukomeze tubungabunga amahoro. Njye ndumva ari uko nk'uko nabivuga.
David, urakoze cyane rwose.
Urakoze cyane kandi nari ngukumbuye kumva kabisa.
Nanjye ndagushimiye cyane.
Hanyuma uzampe kaka nimero ka WhatsApp nkeka ko wabyibagiwe.
Ndongera ndibuke, reka byandike.
Sawa, mukomeze kumererwa neza.
Yego nawe. Padiri Yakaremye.
Yego.
Ijambo ni ryawe rero.
Arakoze. Kujyanye n'ibyo avuga by'ingengabitekerezo bishingiye ku madini, ngira ngo ni ikintu amadini asigaye arwanya cyane ku rwego rw'isi, kujya ku rwego rw'ibihugu bashyizeho ekumenisme, usanga muri buri mu gihugu harimo urwego rushinzwe ekumenisme, ugasanga muri diyosezi hari, ntabwo rwose muri rusange amadini mu Rwanda yaba yigisha ikintu cyo kuba abantu bapfa amadini. Niba binaho yabibonye baba ari abantu bifitiye imyumvire yabo yihariye, ariko ntabwo ari amadini aba yabatuma.
Ariko rero padi, nyamara avuze ikintu gikomeye, nubwo kiliziya en tant qu'institution mbese nk'umuryango mba ariko nabyita, buri gihe nanjye sinabigurisha yuko mukunda kwihisha ngo kwihisha inyuma y'icyo kintu ngo kiliziya siyo yabatumye, nyamara mugahindukira mukatubwira ngo kiliziya ni twebwe abantu. None se icyo kibazo umuryango kiliziya utagihagurukiye mu bantu bayo ngo ni uko itabatumye, singorane
ngira ngo aho byagaragaye byagaragaye padiri wo muri iyo paruwase yagombye kureba uwo mukristu niba ari umukristu we, akamubwira ati ntabwo ari byiza kubuza abana bikundanye kuba babana bakabiganiraho, ariko akenshi uwo muntu uba wafashe icyo cyemezo akenshi niyumva bifata ku giti cye, ntabwo yabwiye padiri mukuru. Umva rero ni imyumvire y'abakirisitu nyine cyangwa y'abandi madini, buri wese ku giti cye utaravuguruwe n'ivanjiri ngo yumve ko umuntu ari nk'undi. Ntabwo umuntu yavuga ngo kiliziya yagera kuri buri rugo kugira ngo ijye kureba imyumvire afite ku mubano we n'abo mu yandi madini, ariko cyo kigaragaye niho abantu bashaka kureba padiri mukuru akaba yabafasha,
cyangwa se agahaguruka akajya kubareba, kuko icyo kibazo kiba cyagaragaye nyine.
abamenye gira ngo abamenye nawe kuko muri paruwasi yabayifuza ko Kristo butera imbere nawe ubwe yabatanze kumenya ashobora guhagurwa akavuga ati ibintu bitazitirirwa ko wenda ariko twatumye aba makindi yanageze hariya reka mpaguruke mu mujyi w'umuryango remezo mvugane nabo ndushe kubasobanurira
nanone kubera ko ari amadini atandukanye nk'uko David abivuze nje ndakeka hari abantu bayobora madini muri ako gace uyu muhungu w'ingororero watubwiye nabo bombi bafatanya
nabo bafatanya nabo bayobora andi madini
padiri nimba ari abakatolika pastori nimba ari abaporoso sheikh imamu nimba ari abayisilamu bagafatanya bose abo bayobora madini muri ako karere
yego
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga gwiza amahoro nicyo turimo tuganiraho na padiri Théogène Iyakaremye kuri telefone turi kumwe na Eric. Eric we
yo
urakomeye
urakomeye
yego yego uherereye he
ubu ndi Gicumbi mu Rwanda
igicumbi oh ni Gicumbi ni ukubera ko telefone yawe idasohoka neza ariko gusha ku ngingo
aha hari atatewe n'ibibazo by'amakonekisiyari nanjye ikibazo nashaka kubaza umupadiri
yego
nicyerekeye n'uwo muryango uwo muryango washinzwe ryari waje ryari ugamije iki
yewe yabivuze ibyo ngibyo igihe washingiwe ni mu 2004 wemewe na leta mu 2008 ako ngako ahubwo icyo ugamije nacyo yakigarutseho inama nakugira nuko wa waza gutega amatwi nanone iki kiganiro
none kandi kantu nanjye kuko ahantu
buretse se nyine nkubwira buretse nkubwira aho ugisanga nyine ejo mu gitondo kizasubiraho kuri radio ijwi rya amerika guhera saa 12 hanyuma uramutse utabishoboye sinzi nimba wagera kuri internet hanyuma ukaza kugikurikira kuri radio yacu voa@akadomo.com
murakoze munsi mwiza
nawe radio ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko se padiri Iyakaremye mutubabarire ni ibyuma bya tekinike na telefoni biba bituvangiye ako kantu mwumvise ngo yohave mutubabarire ni akantu kaducika yego gwiza amahoro ubungubu iyo murebye kuko ikibazo ndakeka burya byose bituruka ku bintu biri mu mutima w'umuntu n'uburere yahawe mu babyeyi bikanagenda ariko uburere ntabwo buturuka ku babyeyi gusa mfite ubungubu buturuka no mu mizi y'ababyeyi banjye mu baturanyi banjye muri bene wacu bose none gwiza amahoro dukurikije ibyo bintu byose byabaye mu Rwanda n'ubwo burere twabonye ubona babyakira gute urwo rubyiruko rubyakira gute
icyambere ni uko dufite uko twita amahoro amahoro tuvuga ko ari ituze ry'umutima umuntu ahabwa n'umubano mwiza afitanye n'imana nawe ubwe n'abandi n'ibintu byose tugasobanura rero ituze ry'umutima ni iki kubana neza n'imana ni iki kubana neza nawe ubwawe ni iki kubana neza n'abandi ni iki kubana neza n'ibintu niki ibyo rero usanga urubyiruko rubikunda cyane kuko usanga atari nacyo bitaga amahoro noneho bagatangira kubona ko ibyinshi byabuzaga amahoro nabwo babigeragamo uruhare noneho bagatangira kubona ko kugira amahoro ukayagwiza ari ukunoza umubano wawe n'imana nawe ubwawe n'abandi n'ibintu byose bagasa n'abafashe ingamba ndetse zibafasha kugatamo ayo mahoro ayo rero urumva ko umuntu yumva cyo ashyigikira cyane umwe n'ubwiyunge mu miryango kandi umwe n'ubwiyunge mu miryango nibwo buzagenda bukura bukabyara n'ubwiyunge nyine mu gihugu ayo niyo mahoro twe tuvuga ko ari amahoro n'umutekano ibihugu burya leta biba bishinzwe cyane cyane umutekano ariko burya amahoro yo arenze ubushobozi bwa leta aho baratanga n'imana amadini yagombye kuba cyane cyane ari muri iryo jambo amahoro leta yo za leta zikaguma mu bijyanye n'umutekano kuko amahoro mu mutima leta ntiyagirayo
none se kugira ngo nkanje kamiri ndi Thomas ngira mahoro ku mutima ndurubyiruko ndi mwitsinda gwiza amahoro
yego
wanyigisha gute kuyagiramo muri jewe
icya mbere ni ukubanza kukubwira icyo amahoro ari cyo
yego ibyo tubiyeho
imaze kumenya icyo amahoro ari cyo nkuko maze kubikubwira
yego
umuntu atangira gufasha gusuzuma wa mubano wawe noneho n'Imana ukareba ibibangamira kuko kubana neza n'Imana ni ukumenya ukwenda nyine ikakubera Imana nawe ukayibera umwana iyo rasiyo y'umubyeyi n'umwana ukareba ese ihagaze ite umuntu akagufasha ibigomba gukosoka birumvikana ibyo n'umuntu w'abapadiri dusanzwe dukora hanyuma kubana nawe ubwawe umuntu akabikwigisha ni kwa kundi umuntu yicara kumva yiyishimiye kubera ko avuga ati njye ni ishusho y'Imana nacunguwe n'amaraso y'igiciro y'igikomangoma mbese bikampa uburemere nkumva rwose ndemereye nubwo haba hari ibyo mbuze ariko nkahumurizwa n'uko numva namenye cyangwa se nongeye kwibutswa uwo ndiwe biganatuma nibuka na mugenzi wanjye uba niko nawe tuhasangiye inkomoko n'Imana wacunguwe n'amaraso y'igiciro ya Yezu Kristu nawe ufite agaciro iyo yose kuko nagenda bikwigisha bigenda bikuzamo iyo nyota nyine yo kubyakira bikagukuramo amahoro agenda aza burya amahoro ni prosesisi ibintu umuntu agenda ashyira mu
rugendo
ukaruka mu mutima birema amahoro mu buryo umuntu atamenya ibyo ariko niba Imana iyatanga kandi uteye intambwe imwe utanga Imana burya Imana iterana mu 99 gusanganira ni ibintu byoroshye iyo wagize iyo nyota Imana iba iri hafi kugira ngo ikumare inyota
Padre yakaremye impamvu
ku mubano n'ibintu
cyangwa
ku mubano n'ibintu burya cyane cyane umubano dufitanye n'ibintu niwo usanga ukunda kubuza abantu amahoro usanga ibintu abantu barabikuye mu mwanya wabyo bakanya agaciro karenze ako bifite noneho kubera ibyo ufite bitari ku rwego wumva ubyifuzaho ugahorana umutima uhangayitse rero umuntu amenye ko icyambere ari Imana ubwe n'abavandimwe ibintu bikaba nk'intamba y'urugendo tuba muri iyi si ko atariyo bitanga agaciro ahubwo agaciro umuntu agafite kuba ari ikiremwa cy'Imana yacunguriye amaraso y'igiciro akumva ko agaciro gahagije n'ibintu biba by'imirenge ntacyo byongera kuri ako gaciro icyo gihe icya kintu gikunze kubuza abantu amahoro yayo n'ibintu umuntu abagitsinze bigatuma amahoro atagira intamba nyinshi yego
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Padre yakaremye impamvu nari nkubajije ibyo ngibyo ni ukubera ko ku giti cyanjye mbona imyigishirize y'icyo twita inkuru nziza ivanjiri nyine mu Rwanda kitarageze ku nshingano kuko mvuka hari isave niyo paruwasi ya mbere yabaye jenoside yakorewe abatutsi yabaye ivuga butumwa rigeze mu Rwanda hashize imyaka ijana hafi
hafi
ariko abantu badukira abandi babaziza icyo bari cyo ni ukuvuga ko bari bamaze imyaka ijana bigishwa gukundana bigishwa inkuru nziza bigishwa amahoro bigisha ariko biranga
yego
ubu noneho iyi gwiza amahoro yo iza bikosorite
urakoze cyane kugaruka kuri icyo mu byatumye nange njya gushinga umuryango icyo kibazo bibajije nanjye nicyo bibajije nigeze numva ukuntu ivanjiri rigeze mu Rwanda hashize imyaka ijana ibintu byinshi kuko kubera kubitekerezaho cyane gukurikiza mu mateka umuntu akajya mu mateka kiliziya naho hose yatangiriye ukageza nahangaha usanga hari igihe cyageze mu mateka ya kiliziya abantu bamiranga nakuronze cyane ibijyanye n'ubukirisitu bihinduka bimeze nk'umuco gusa uburyo urebye kugeza mu myaka za 312 igihe cy'umwami Constantin wahaye amahoro kiliziya
Constantin yari umwami wa Roma
icyo gihe nuko yatangiye kuyivuriwa nyuma yaho usanga kiliziya yagiye kwizwa ku isi hari umwimerere yatakaje yarabaye cyane sosiyare kurusha uko yaba kuko ikigomba kuba cyo ubu rero ikinyejana cya mbere cyarangiye kikaba gisaba amadini kuzamukiriza noneho akaba yarushaho kuva mu kintu cya rusange bose abantu bagategereza kuri icyo bita konverisiyo guhinduka kuko ikintu rwose nanjye ntakubeshye mbona ikintu no guhinduka mu bemera Imana mu Rwanda ntabwo cyabayeho cyane ni kuri bakiya cyabaye kandi umusaruro wabo nawo waragaragaye hari benshi ba muri ibyo bihuvuga batanze ubuhamya bukomeye
nuko rero umusanzu wagwiza amahoro ni uwuwe kugira ngo bihinduke
alo
yego ndakumva padi nari ndimo alo
alo
yego ndakumva jyewe sinzi impamvu utanyumva
yego
eh none uragarutse nuko ni byiza nari ndimo nkubaza nti none se gwiza amahoro izabikosora gute
ngiye narangije ariko ntabwo mukumva
eh alo alo
alo
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda reka twongere duhagarike twongere duhamagare padiri kubera ko tutari kumvikana twaba tuvugira mu kirere Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda
iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru rwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abamfasha bambwiye yuko padiri yakaremye umuyobozi nshingwabikorwa wa AJECL umuryango w'urubyiruko rwa mutagatifu Karoli Rwanga yagarutse ku murongo padi wagarutse
yego nagarutse
ni byiza imirongo ya telefone hari igihe idutobera cyane nuko
inanga hazira hari cyane
twari mu nyine tuvuga uko kuntu ibya kiliziya katolika usibye ko atari yo yonyine iby'amadini bitadufasha cyane mu bihe byashize none rero byabaye mu Rwanda Nari ndimo nkubaza nti gwiza amahoro izabikosora ite ku buryo noneho abantu bagira amahoro muri bo koko
kubikosora si ukundi ni ukongera gutekereza kuri icyo nise guhinduka noneho inkuru nziza yigishwa ntiyigishwe muri rusange igamije guhindura imitima koko abantu bagatera intambwe bakava mu myumvire ya rusange bakagira rwose mu myumvire y'Imana kuko batugira amahirwe idini yacu ishingiye kuri Yesu Kristo Imana yigize umuntu kandi nirwo rugero rw'umuntu parfe umuntu wuzuye umuntu nyawe Imana yashakaga ku buryo ushaka umukirisitu nta wundi afite agomba kureberaho ntarebera kuri musenyeri ntarebera kuri padiri arebera kuri Yesu Kristo iyo utageze ku rwa Yesu Kristo rero ntunifuze gutera intambwe ugende wisanisha nawe uri muri kiliziya ariko nyine by'umuhango ni ba bandi bajya batubwira mu ivanjiri igihe kizagera bagira imbere ya Yezu ati mu mvigere mwango z'ibime nigeze mbamenya abakristo rero bakwiye kuzava muri abo ngabo bazahura n'ingorane nk'izo ngizo akamenya icyo kumukristo ari cyo ibyo rero ntabwo byitaweho cyane mu gihe cyahise n'uyu munsi sinzi niba abantu babibona cyane ngo babishyiremo imbaraga ariko twebwe biri mu byatumye nyine abantu bashaka gukora ikintu cy'umwihariko yego
ikiganiro cyanyu murisanga ni hano kuri radio ijwi rya Amerika iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turagana na padiri Theogene yakaremye kuri gwiza amahoro kuri telefone turi kumwe na Reverian we
karame
urakomeye
turakomeye
uherereye he Reverian
uherereye Rwamagana mu Rwanda
yee mu burasirazuba nu gusha ku ngingo
nagira ngo mbaze padiri iyo association gwiza ireba
ni gwiza amahoro ni gwiza amahoro ni gwiza amahoro
gwiza amahoro ireba urubyiruko rwa kiliziya gatulika gusa ako ni akabazo ka mbere aka kabazo ka kabiri ko iyo tugiye kwitegereza mu Rwanda ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda usanga hari intambwe rumaze gutera ariko tugasanga mu madini ubwabo bafite amacakubiri ateye ubwoba
usobanura aho ngaho ubibona gute
example
urugero
umuyoboke w'idini ya Pentecote iyo ahuye n'undi iyo abonye undi muntu wo mu yindi dini amwita ngo ni mubisi ntiyumve ko nawe ari umuntu nka we none nkaba mbaza padiri habaho imana zingahe ku buryo abo bantu baba batandukanye ku buryo batumvikana hari ikindi kibazo cya gatatu hari umuntu umwe wo mu idini nk'iyingiyi tuvuge nk'uwo mwadeteri akaba atashyingira umukristo cyangwa umukristo w'umugatulika cyangwa se umukristo w'umugatulika akaba atashyingira umusilamu ibyo impamvu hari itandukano ringana gutyo uwo muryango asosiyasiyo yashinze utegereza kuzabikoraho iki n'utwo tubazo twanjye
yee urakoze reverien
sawa
padi umwanya ni uwawe
yarakoze cyane rero agafite kujya kimwe n'ubwiyunge ati mu madini harimo amacakubiri ateye ubwoba ariko icya mbere cyane nta gishubije cya mbere kijyanye no niba dukorana n'abagatulika gusa navuze ko umuntu wese wifuza kwimakaza umuco w'amahoro muri kinyarwanda 2021 bose ni karibu ntabwo tuvangura amadini hanyuma icya kabiri kijyanye navuga ati mwe n'ubwiyunge mu Rwanda usanga hari aho ubugeze ugasanga arimo kubunga mu madini nabyo navuga ko nawe akabije arakabije ni nk'umuntu umwe yabaye babiri batatu ariko ntabwo umuntu yavuga ngo ni ikibazo gikomeye cyane muri uru Rwanda ko amadini afitanye amakimbirane ko abantu badashakana barashakana ariko nanone burya hari igihe umuntu ku giti cye ahubwo kuko nka dini ryacu kiriya gatulika yemera ko umugati ubasha gusakana n'uwo mu yindi dini bakanabasezeranya rwose bakajya bumvikanaho ariko hari nk'umuntu uvuga ati niba ngiye ndi umugatulika nkajya gusa n'umuyisilamu ejo uzasanga ntashobora kujyana n'umugabo wanjye n'abana banjye mu misa mbese akaba uvuze ati njye numva bitanyubaka ubu nguwo rero abakobwa baba ari benshi abasore baba ari benshi ntabwo umuntu yakumva ko ari ikibazo cy'uko amadini adashingirana ahubwo ni bwa kuvuga ngo ese nzakomeza kubaka ubuyoboke bwanjye mu idini gute ibyo ngibyo rero bibayeho atari umuntu wundi ubatekerereje ngo ababuze ibyo rwose numva ahubwo ari na byiza ko umuntu yashaka n'uwo bahuje idini kugira ngo n'aba bana bazarera bere gukura bafite iyo diviziyo nayo imana yo ni imwe n'umuntu yaremye yamuremye mu ishusho yayo abantu twese turi mu ishusho y'imana ibyo gutandukana kw'amadini ni bwa ni kwa kudashoboka k'umuntu ntabwo ari imana wavuga ngo niyo yabishatse ariko imana ikoresha niko kudashoboka kw'abantu iryo tandukaniro ry'amadini ikarikoresha mu kubaka umuryango wayo n'ubundi umwe muri iyi si yayo
nyamara aka kantu yavuze kama k'abantu bo mu madini atandukanye bagirana ingorane zo gushyingirana nabyo David wo mu ngororo yari yise ingengabitekerezo y'amadini yego ariko nk'uko bisobanura ntabwo ari mbese uwo muryango witwa idini nyakuri n'abantu ku giti cyabo nk'uko bisobanura ariko rero niba abantu umuntu wa kabiri abigarutseho muri iki kiganiro ni ukuvuga ko bishobora kuba biteye impungenge kandi tutanirengagije ubuse umuntu koko yakubwira ngo wowe ngo uri mu by'isi ngo uri uw'isi bikagushimisha
hari abantu nyine ntazi ukuntu babarira mu madini yabo nkakura n'abayisilamu harimo bakabya ngo utari muyisilamu n'umukafiri
yego
ni umukafiri wari umukafiri ni ibintu bibaho ariko ikaba ari imyumvire igomba kugenda icika umuntu akumva ko niba yemera imana iri muri mugenzi we nk'uko nawe murimo yagombye kubanza kubona ubwo bumwe basangiye kuko bose nyine ni abana b'imana batuwemo n'imana bari mu isi y'imana kandi bari mu rugendo rw'imana kumva rero wabo umuntu ukamwita ukundi umukuyemo ya mana ubwo nawe wagira ngo ntibi kurimo
ubwo rero umuntu ubivuga nawe nta mahoro aba yifitemo ashobora guteza
nta mahoro aba murimo n'iyobokamana ryo riba ripfuye
radiyo Ijwi ry'Amerika mu kirundi kinyarwanda ikiganiro muri isanga kuri telefone dufite Prosper ndakeka ari nawe ugiye kudusoreza iki kiganiro kubera ko ndabona dushigaje iminota mike ya Prosper rero tumuhamagare kandi musabe kuvuga magufi Prosper we
$86
mutubabare neza telefone zihora zitutera tutkubana yego Prosper 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 nawe bambwiye yuko umurongo we ucitse hagati aho ngaho none padiri yakaremye reka turebe ukuntu twasoza iki kiganiro ku buryo ugyumvise agira icyakuramo icyambere gwiza amahoro ni iki
gwiza amahoro tuyagabe ni indamukanyo yabari muri uwo muryango ajeseri n'abagenerwa bikorwa bayo nabo barimo ayo makarabu iyo bahuye baravuga ngo gwiza amahoro undagasiza ngo tuyagabe
yego
yero bikerekana icyifuzo dufite mu kinyejana cya 2021 twifuza rwose ko umunyarwanda yaba igicumbi cy'amahoro akaba ariyo mpano afite iyo tuzindi agabe undi munyarwanda bahuye undi murundi bahuye cyangwa umugongoma undi muntu wese bahuye nicyo ni nk'icyifuzo dufitiye buri muntu wese mu gihe cya 2021 biza amahoro ubundi tuyagasha
ariko
n'indamukanyo ubundi
n'indamukanyo ariko ari n'intego ari n'icivugo
nibyo kandi tuyagabe niyo dukora kuyikoresha cyane n'amakarambo yacu akitwa biza amahoro clubs
none se padi ubu ntabwo abayobozi ba kiliziya bazakutera hejuru bavuga yuko indamutso n'inyikirizo yayo ngo Yezu akuzwe iteka ubishimbuje gwiza amahoro tuyagabe
oya ntabwo nabishimbuje rwose sinanabikora cyangwa nabirota kuri Yezu akuzwe ni indamukanyo isanzwe iriho
no ku isi yose
ibihe byose abantu bashaka kugira akantu bashimangira bitewe n'icyo batekereza bifuza nta ibyo ntabwo twabipfana kiriya gatwika rwose nta kibazo bifite
ubu rero icyicaro cyanyu gikuru kiri hariya ibutamwa imageragere ariko tubwire yuko hari n'ahandi hari amashami hari na Patrick wabwiye yuko uza mugomba kuvugana ukamuyobora akajya muri kaminuza ibutari hariya bakavugana nuko ubwo usibye rero aho ngaho muba mufite ama club ariko Davido Mungororo yavuze yuko mufite n'ikinamico kuri radio hari utundi dukorwa
nabandi yavugaga twebwe urege ntabwo turagera kuri urwo rwego nubwo tubyifuza ariko ntabwo turabura n'izindi kinamico zibaho nyine zigeze zibaho zivuga amahoro abantu baharanira kwimakazamo muri iki kinyejana cya 2021 kugira ngo ni benshi
naketse ko ari
mwebwe oya ntabwo ari twebwe
ibyo ari byose noneho usibye ubwo buryo muba mufite amatsinda agakorana akikoramo ubwayo akikoranamo ubwayo hari ubundi buryo mufite nyine bwo gukwirakwiza mu Rwanda nyine hejuru y'ayo maclub hari ubundi buryo mukoresha bwo kugwiza amahoro
bujyanye n'iki
mu buryo bijyanye n'uyu muryango w'urubyiruko rwa Karoli Rwanga
nkuko nababwiye umuntu buri mwaka dutanga seritifika ko twigisha izo mu gihe cy'amezi 9 abantu bahura kabiri mu kwezi iyo barangije bahabwa seritifika umuntu wese wahawe seritifika rero aho agiye abagomba gukora iryo tsinda noneho tukariherekeza urebye kugeza ubwari ubwo buryo ariko nkuko nabikubwiye hari itsinda turimo gutoza rizasigarana uyu murimo cyane cyane kuko ngiyeho wenda mbafite indi mirimo muri kiliziya itanyemerera kubona umwanya mwinshi ariko turimo gutoza bo tuzakorana n'amadiyoseze dukora n'amaparuwase ku buryo bwose mu maparuwase menshi azaba ayo makarabu ashingiye ku buzima bwa Karoli Rwanga kuko ni umutagatifu ukunzwe wareze urubyiruko uri makumyabiri n'icyenda gatatu kugera imiti umugire umurezi w'umubyizi w'urubyiruko rwa Afurika ni umuntu wari waragaragaje koko ko ari umuntu wakwinsipira cyangwa se waba icyitegererezo ku rundi rubyiruko kubumenyekanisha rero byakemura byinshi muri Afurika yacu aho urubyiruko nyine ubona guhora ari abantu bazunguzwa n'ababakuriye uko bishatse
Padri Theogene Iyakaremye umuyobozi nshingwabikorwa wa umuryango w'urubyiruko rwa Mutagatifu Karoli Rwanga ndagushimiye cyane rwose namwe inshuti z'ijwi rya Amerika uko mungana murakarama.